Voice of the Beast.
No more Sacha. Young King, baby, I'm a Rasta. King from my village, I'm the type. Give you that D, I can lay it like a pipe. And you're my type, busy eco ripe. Come on, una psych, we can even take a trip to Dubai. I'm that guy, con your sky, fly. Uki roll dice, I can play with your ass really nice. I'm that nigga, it's for real. Girls wanna play with a kiddo. I don't want a nigga in the middle.
Come on, Itaka. Call me maybe. Come on, anipenda. Basi nionyeshe. Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali. Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali. Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali. Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali.
Chance. Ni stick wako kama tattoo, ni rock. Bed yako daily abada abada abadu. Ni stick wako kama chokosh na glue. Hizi si pick up line, hivi ndo mimi na feel. Nataka ni kupe jinangu ya pili. Hata wakinita nameless watajua we ni wahu. Wangu tu na nitaringa tu. Puta ringo nita iwana mariu. Ni kupeleke ocha uju wa kina mother. Naono kinizika jua live shani mada. Design na ropoka ni kamanze siko rada. Rada na ropoka manze siko rada.
Come on, anitaka. Call me maybe. Come on, anipenda. Basi nionyeshe. Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali. 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 Nakutaka asubuhi, mchana, usiku silali.